DutchimSafi.com
Ukiona sisi kiki wananihofia, ndiyo maana njia hizi zishidoria. Ujinga haufichwi na wigi ya makofia, na ukombozi ni kijiji cha utopia. Regime yamechongwa kama sisi, emni wape hizi nondo mkasizi, sifanyi mitoko, bado niko soko na machizi. Nilificha bukso kati mnaficha mkongo na ziki. Design imechoka cousins, niko busy sina time ya kongoja sessions. Wasanii wako softy softy sana, wanakoroga kawa Kongo boss boss ana. Hapa wacheza wa mamachi no, sieleweki mara wave mara particle. Tuki msani sijui ata change ata kidogo we. Kana pesa yako funige heshima yangu bro, niko mbali na so called social life. Siishi ambapo vyombo ni vingi, nasafishe makolokolo ya chini kisha na colonize. Indo tofauti simple na easy, so apologize.
Naishi na wajisikia, maisha yangu simulizi na irako ni hadith pia. Natumia sana kuoneshe siya zangu, so nisome kwenye historia.
Hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Yeah.
Tunazama shop unaposinzia, hii security top has a bit njia. Prof ni na loha dope zaida Shakespeare, hii ni photo even clock never click here.
Nipo mbali na subiri ambulance kufika,
mwite doctor my style is sick.
I'm out here snatching souls like ninja,
don't call you on type of shit. Tuko resi bro, that's why we die fast, thinking of the next shows and go uni bypass. Tuna date my good honey, my fine ass, I won't be voucher my dude flying with high class. High school kid dive dive on a dive, tycoon upo high high on a fight too. Unapo try try, unapewa chai dry, talking in shy cause my hap styles type 2. Man, I know how to spell home T.O.P. Nini broken pieces mbela P.O.P. Nini hawa kings mbela G.O.D. Logo kubwa kama 26, I'm a B.O.B. Nataja jina wezi kuhandle issue, hizi nguma wa dance wa kina Angel Nyigu. Kaulize kempu ya Dalfu kijito nyama, nina katalogi tatu nzito sana.
Naishi na wajisikia, maisha yangu simulizi na irako ni hadith pia. Natumia sana kuoneshe siya zangu, so nisome kwenye historia.
Hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Hii material ni top shelf. Top shelf. Top shelf. Top shelf.